VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza n'ikiganiro muri Sanga. Padiri Thomas Nahimana. Mu kwezi kwa 11 gushize, Padiri Thomas Nahimana na bagenzi be bari basubiye mu gihugu cyabo cy'amavuko u Rwanda, bagarukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Nairobi. Thomas Nahimana ni umukuru w'ishyaka, secretary general cyangwa se umunyamabanga mukuru w'ishyaka, ariko ndakeka ari rwo rwego rukuru, sibyo Toma?
Niko bimeze.
Yego, uri umukuru rero w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikorera mu mahanga. Icyo gihe bari bagiye kwandikisha ishyaka ryabo mu Rwanda no kutangira rero kwamamaza Padiri Thomas Nahimana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani gutaha. Mu magambo make ariko se, Padiri Thomas Nahimana ni muntu ki? Yavukiye mu Bugarama muri Cyangugu mu 1971. Niko se tumubu twavuga ko uje imyaka 46 cyangwa uracyafite 45.
46 ahubwo irarenze.
Ehe. Nuko wize amashuri abanza kuri Nzahaha ni Mushaka, ayisumbuye uyiga muri seminari nto yo ku Nyundo, seminari nkuru wayize Irutongo, Ikabgayi no Munyakibanda, nuko urayirangiza yo Munyakibanda ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 7 mu 1999 uhabwa ubupadiri muri diocese ya Cyangugu. Nibyo,
niko byagenze.
Ubwo wari ufite imyaka 28 y'amavuko.
Rwose.
Nuko Padiri Thomas Nahimana yakoze muri paruwasi Nyamasheke, Hanika na Muyange, yigishije muri seminari nto ya Cyangugu, yayoboye komisiyo ya diocese ya Cyangugu y'ubutabera n'amahoro. Mu kwezi kwa 12 mu 2005, Padiri Nahimana Thomas yagiye kwiga mu Faransa, yakoze n'akazi ko kuba padiri muri diocese Le Havre n'iya Rouen. Ubwo rero aho ni mu Faransa. Ubwo birumvikana yuko musenyeri we wa Cyangugu, uyo umushumba wa Cyangugu, n'aba bayobora izi za diocese zo mu Faransa, Le Havre na Rouen, bari babyumvikanyeho.
Hariho amasezerano ama diocese asinyana
kugira ngo umupadiri ashobore gukora akazi ke muri diocese yindi itari yakomokamo.
Niko bigenda.
Nuko noneho mu 2012 wandikiye musenyeri wa diocese ya Cyangugu, umushumba wa diocese yawe, umumenyesha yuko ufasha igihe cyo kujya mu kiruhuko no kwikorera ibindi. Nuko musenyeri rero wa Cyangugu tubibutse yuko ari Bimenyimana Jean Damascene, yaguhagaritse mu 2013 umaze gushinga ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Ariko kuguhagarika ku mirimo y'ubupadiri ntibivuga yuko yakwambuye ubupadiri, uri umupadiri.
Niko bimeze rwose. Kiriya ni icyemezo cy'ubuyobozi, kubera ko nafashe icyemezo cyo gukora politiki ku mugaragaro. Nanjye nari mbizi ko ariko bigenda, ubuhagaze ku kuvuga misa no kuyobora paruwasi. Yagombaga kubikora rero.
Ariko ubu ngubu ku giti cyawe nko mu muryango runaka, ugiye gusura abantu, ushobora kuhasomera misa, ushobora gutanga penitensiya, mbese amasakramentu ushobora kuyatanga ariko atari mu kiliziya ku mugaragaro.
Ndabyirinda kubera ko ntabwo nshaka kuvanga imirimo niyemeje yo gukora politiki n'iya kiliziya, kugira ngo atagira ubyibeshyaho. Njya mu misa nk'abandi, misa nshobora kuyivugira iwanjye kandi ndabikora koko, ariko kuva nabona urwo rwandiko sinyivugira abandi, sinyivugira community.
Ariko ntabwo bujwe ko wayivugira n'abandi mu mwiherero.
Ari mu mwiherero ngira ngo byakorwa, ariko umuntu arabyirinda kugira ngo hatavaho impamvu.
Yego. Nuko Ishema ry'u Rwanda rero, ishyaka washinze hamwe n'abandi mufatanije, ubu ngubu ukaba uribereye umunyamabanga mukuru, mwageze gutya murahaguruka rero nyine nk'uko nabivuze, mushaka kujya kwiyamamaza, ntibyabakundiye. None urateganya gusubira mu Rwanda n'abantu bo mu ishyaka ryawe, urateganya kuhaguruka ku itariki ya 23 y'uko kwezi kwa mbere kurimo. Ubu hasigaye iminsi 12 yonyine gusa. Hagati aho reka mbanze ngushimire ko waje kudusura ukamera no kuduha iki kiganiro. Duhitereka dutangira, uri utegura gute gusubira mu Rwanda?
Mu by'ukuri icya mbere cyari kitujyanye si ukujya kwiyamamaza, icya mbere cyari kitujyanye ni ukujya gushinga ishyaka kugira ngo tuba, kuko niyo nzira yonyine ihari yo kugira ijambo ku miyoborere y'igihugu, ugashima ibizima ibyo mugaya mukaba namwe mwavuga muti turasaba abaturage kuba duha ububasha natwe tukabikosora. Ubu rero turiteguye, nanone byaratubabaje kuba tutarashyitse ku itariki ya 23 z'ukwa 11, ariko kuri 23 z'ukwa mbere siho tuzahaguruka, niho tuzashyika i Kigali.
Ubwo muzaba mwahagurutse kuri 22 tuvuge.
Noneho turi kwirinda kuvuga igihe tuzahagurukira. Ariko kuri 23 byanze bikunze
muzagera i Kigali
mu rugero byaduturukaho, kereka bonetse izindi ngorane zitaduturutseho, ariko twebwe turifuza rwose kuzarara i Kigali kuri 23.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, nagira ngo mbabwire yuko n'iki kiganiro turimo tugerageza kugishyira kuri Facebook kigahita uko turimo tuganira na Padiri Nahimana Toma. Nuko ubushize rero mugerageza mu kwezi kwa 11 mugerageza kujya mu Rwanda mukagarukira Nairobi, habaye ikibazo cyo kudasobanukirwa, mwagize ikibazo cya visa, mwagize ikibazo cya pasiporo, mwagize ikibazo cya politiki, babaje kugenda. Mu by'ukuri byagenze gute? Ubu ngubu wabisobanura gute mu magambo make?
Nabisobanura rwose mu magambo make. Twiteguye kare dushaka kujya iwacu, kandi dushaka kujyaho nk'abanyarwanda by'umwihariko njyewe. Nuko nkora ibyo amategeko asaba byose kugira ngo ambasade y'u Rwanda i Paris ibe yamvugurira pasiporo yanjye y'u Rwanda yari yararangiye mu 2013, ndebe ko nabona pasiporo nshyashya noneho abariyo ngenderaho. Ariko kuko nzi ko iby'iwacu hari igihe bitinda, nkoresha na pasiporo yanjye mbabwe n'igihugu cy'u Bufaransa kugira ngo nsabe visa nk'umuturiste, nta kundi nari kujyayo, noneho mbashe kuyigenderaho. Iyo visa narayisabye hashize amezi 3 n'ubu ndacyayitegereje.
Uyisaba muri ambasade y'u Rwanda?
Y'u Rwanda. Nagiyeyo kenshi, narahamagaye inshuro nyinshi cyane kugeza ku munsi wa nyuma wo kugenda. Ariko hagati aho kuko nyine tuzi ibyo wacu uko bikora, twashakije inzira zose kugira ngo twihe amahirwe yose. Mbese nagiye no muri visa y'Abanyakenya gusaba visa iriya yemerera abaturuka muri Uganda, mu Rwanda no muri Tanzania no muri Kenya kuba bakwinjira muri biriya bihugu. Iyo rero nari nayihawe, nayo nari nyifite. Mu by'ukuri niyo nagendeyeho.
Uyihawe na Kenya?
Nyihawe na ambasade ya Kenya i Paris.
Ubuse noneho ambasade y'u Rwanda yari yaguha pasiporo y'u Rwanda?
Kugira ngo nsoze ikibazo rero mwarimo mbajije, ntabwo twahagaritswe kubera ko tudafite ibyangombwa, twa dufite byuzuye, ahubwo twahagaritswe nyine kubera icyemezo cya politiki kibabaje cyo kuvuga ngo ntitwajya mu gihugu cyacu. Ubu rero hagati aho hari ikintu cyabaye, kuko perezida wa Repubulika yavuze ijambo ryiza ku mugaragaro avuga ko atumva impamvu rwose babuze umunyagihugu kwinjira. Byari byaduhaye icyizere ko noneho nibura iyo visa cyangwa iyo pasiporo byangeraho, noneho tukazagenda tubifite. N'ubu turacyafite icyo cyiza, ariko ubushize mbere y'uko nzi no muri Amerika nagiye no muri ambasade y'u Rwanda mbonana na premier conseiller muri ambasade i Paris, ndabaza ntese ya visa noneho ubu yaba yarabonetse. Arambwira ngo igisubizo ntikiraboneka. Biradutangaza cyane cyane ko ambasaderi w'Umubiligi witwa Nduhungirehe Olivier wagaragaye cyane muri iyi aferi yacu yo guhagarikirwa muri Kenya, yakomeje no kuntuma ambwira anyuze kuri bamwe mu bo dukorana mu ishyaka ati perezida wa Repubulika ntabwo yarazi biriya byabaye, ati bariteguye noneho yabivuze ko ubundi mwagombye kubona viza nimugende bayibahe. Ariko nagiye pari nuko sindayibona, nkaba nizeye ko muri iyi minsi isigaye tuzayihabwa.
Ari viza ari pasiporo kugeza ubu ngubu nta na kimwe ufite? Pasiporo y'u Rwanda?
Pasiporo sindayibona, ntanayibonye, nazayibonera n'i Kigali ntacyo bitwaye. Ariko iyo viza yo ndakizeye ko nzayibona. Uko bizagenda kose tuzataha, uko bizagenda kose kuri 23 tuzajya mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndimo ndandika amazina y'abantu bategereje kuri telefone bifuza kuganira na Padiri Nahimana Toma uzagera rero mu Rwanda ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa mbere. Uwa mbere dufite ni Ildefonse. Ildefonse? Ildefonse? Wirwe neza?
Mirwe.
Yego. Uvuga akabazo kagufi.
ikibazo dukeya yihangane yandike na kabise kugira ngo atunsubize umutumirwa.
Oya Ildefonso, reka twumvikane, uvuga akabazo kamwe kubera ko abantu bategereje ni benshi pe, uvuga akabazo kamwe kagukomereye.
Okay, ntacyo mume tubiri twonyine
gahonda tukwemereye.
Akabazo ka mbere rero mubazajya kuba wapadiri.
Yego,
ndamubaza rwose, arabona ko amashyaka menshi i Burayi avuka nk'imegeri kandi yose akavuga ko aranira imibereho myiza y'Abanyarwanda.
Uravuga amashyaka y'Abanyarwanda ari mu mahanga?
Ko abona ayo mashyaka rwose yose avuga ko asenyera umugozi umwe, ari ayo gufasha Abanyarwanda, abona inzira nziza ari yo kujya gukorera aho za Burayi, kandi mu by'ukuri abo abagenerwabikorwa bari hano mu Rwanda.
Ye, ako ni kamwe.
Aka kabiri rero, arabona njyewe ubwo yari za Kenya, hari abavugaga bati padiri ahubwo aradutsindiye ko twumva ubutabera bwamukubita intahe mu gahanga, kuki abuzwa kugera mu gihugu ngo abaze? We nta bwoba bafite bwo kugera mu Rwanda, ko hari abavuga ko hageze ashobora kujyana imbere y'inkiko niba hari ibintu bikekwa barakoze by'amagambo n'iki byose hanze.
Ildefonso, urakoze, reka gusubiza utwo tubiri rero. Padiri,
urakoze cyane Ildefonso, ku kibazo cya mbere cy'amashyaka menshi uvuga ko avuka nk'imegeri ari hanze. Ni ikibazo nyine cyo kubura urubuga mu gihugu cyacu, nta mashyaka ubundi yagombye kuvukira mu mahanga. Niba avukira hanze ni ukubera icyo kibazo cy'urubuga tubura mu gihugu cyacu, ariko amashyaka yose aziko abagenerwabikorwa nk'uko bivuga bari mu Rwanda, yose arifuza gutaha, abanyarwanda barifuza gutaha ni benshi. Wabonye Ildefonso ko natembere mu bihugu byinshi rwose byo ku isi nkaganira n'abanyarwanda, dore n'ubundi muri Amerika, ariko abanyarwanda bifuza gutaha bakagirira igihugu akamaro ni benshi. Icyo dukeneye ni uko urubuga rufunguka, bose mu by'ukuri barabyifuza. Ikibazo cya kabiri cy'ubutabera, urambaza uti ntufite ubwoba ko hari abategereje ko bagufunga? Nakomeje kubyumva ariko bikanambabaza, nkavuga nti mbese kubivuga gutyo no gushinja leta kwigifunga abadafite icyaha mu bundi buryo bwo gushinja leta y'u Rwanda? Ngewe rero nta bwoba na busa mfite, Ildefonso ndabigusubiriramo, habe na busa kuko nzi ko ntacyo nakoze, ntacyo nagombye kubazwa muri kira gihugu. Nzagenda rero, nzajya mu Rwanda, uwo wumva naramuhemukiye azitabaza ubutabera, tuzabireba, ariko ngewe nta bwoba mfite kubera ko ntacyo mfite. Nuko byifashe Ildefonso.
Kuri telefone dufite nanone Ernest.
Rama,
akabazo kawe nawe ukagire kagufi kubera ko abategereje ari benshi.
Ba ese nakiba padiri kune na saka kumubaza. Niki yabona muri politiki abaye abaturage bamugira icyizere? Niki yahindura muri politiki y'u Rwanda kugeza ubu ngubu?
Ernest, urakoze, reka hita gusubiza.
Mu magambo make Ernest, hari ibintu byakozwe mu gihugu, hari byubatswe ibizima rwose, nta utabishyigikira. Ariko tuzi ko n'igihugu cyacu kigifite ibibazo mu rwego rwa demokarasi n'urubuga rwa politiki. Rwose mwizere ko abaturage bangira icyizere demokarasi nakoreshwa nshoboye na leta, twaba dufatanyije na leta n'abanyoboye, inzego za demokarasi zigashyirwaho kandi zikubahirizwa. Ariko by'umwihariko mvuze mu magambo make, hari amagambo atatu. Hari ikintu cyitwa akarengane, hari ikintu cyitwa iterabwoba, hari ikintu cyitwa kwikubira ibyiza by'igihugu. Ibyo ngibyo intambara yacu niho yajya, akarengane kakavaho, iterabwoba, abaturage rwose bakabasha gukora mu bwisanzure, ntawe bashyiraho iterabwoba bakishyira bakizana, ubundi tukirinda ko ibyiza by'igihugu byikubirwa n'agatsiko ka bamwe, ahubwo abanyarwanda bakaba babisaranganya. Sinerwa nkugira muri gahunda twateganyije yitwa dufite umushinga witwa kunga bene igihugu kugira ngo babashe bafatanye kwibakira u Rwanda rujya mbere, ukubiyemo ingingo 36 zivuga ibibazo 33 by'ingenzi tubona twakwibandaho gukemura, n'ibisubizo 33. Umushinga wacu nuko witwa kunga bene igihugu kugira ngo dufatanye kwiyubakira u Rwanda rujya mbere. Uzabibona mu minsi mike tuzatangira kubishyira hagaragara. Ibyo twahindura birahari, kandi tukabihindura ku neza y'Abanyarwanda, tukabihindura atari uguhima leta iriho ubu ngubu, tukabihindura atari uguhima ababanje kuyobora igihugu, ahubwo kugira ngo u Rwanda rurusheho kujya mbere.
Niko se padiri, iyo uvuga ko hari ibintu byiza leta yakoze, hari nk'ingero ebyiri watanga, ntibibe gusa mu magambo.
ubundi leta iriho ngende muri opposition ntishinzwe kuvuga ibigwi leta muzabibona hose ku isi hose, ariko hari ibyo leta yubaka by'abanyarwanda itagomba kwitirira n'ishyaka ahubwo riri ku butegetsi ritakagombye kwiyitirira. Iyo bikoze nk'ibintu infrastructure, ibikorwa remezo, iyo bubatse imihanda, bakubaka inzu ifitiye akamaro nk'iriya convention center, bakagura indege nka ziriya twabonye ahubwo ejo bundi wabona ari nyo yigiyemo mbere ya Kagame ntashye, nk'iriya ndege nziza baguze. Yego, nubwo tuzi ko wenda byakozwe ku madeni azaremerera Abanyarwanda, ariko n'ibikorwa by'Abanyarwanda ntabwo ari ibikorwa bya Perezida wa Repubulika. Ibyo rero tugomba no kujya tubyemera tukabishima, hanyuma bikabyazwa umusaruro. Ahubwo ikibazo nyine no kumenya niba umusaruro nyine ufitiye Abanyarwanda akamaro n'icyo abantu bareba, ariko bene ibyo bikorwa byiza bikorwa na leta nabyo bigomba gushimwa, kuko aho hari ingeso twaguyemo yuko leta igiye ijya gusebya ababanje. Ibyo nabyo nibyo bituma tutagira amateka mu Rwanda, ariko nk'ibi bihugu by'Uburayi twabayemo tubona ko bakomeza ibyiza bakabikomeza bakabishima. Ndumva natwe niyo twaba turi muri opposition tugomba kuva kuri uwo murongo wo kugaya ibintu byose no gusebanya no guharabikana, tugashima ibyiza biri gukorwa, ibigoramye bituma Abanyarwanda batiyunga, bituma Abanyarwanda barengana, akaba ari byo bikosorwa.
Hanyuma ubu ngubu u Rwanda rufite abakiri bato benshi, bo mujya mubatekereza, kuko nk'ikibazo cy'amashuri, ikibazo cy'imirerere, byo mujya mubitekerezaho mubiha agaciro mukabishyira imbere muri gahunda zanyu?
Buriya rero muri za ngingo 36 twavuga, iya mbere ni yerekeye kurera urubyiruko, amashuri na education y'urubyiruko. Mu by'ukuri nicyo dushyize imbere. Nta yindi ntambara twifuza u Rwanda rwajyamo uretse iyo ntambara yo kurwanya ubujiji no gukora amashuri, cyane cyane amashuri y'imyuga azatoza urubyiruko buri mwana mu rugero byashoboka leta yabishoboramo akigishwa umwuga. Ndetse ahubwo bwimbaje reka njye kure, kuko dufite umushinga ukomeye wo gufungura n'amarembo y'u Rwanda. No kuvuga u Rwanda n'indutu turabizi, dufite urubyiruko nibwo bukungu bwacu. Kurera bari abana neza bakamenya umwuga twarangiza tukabafasha tukabafungurira amarembo, utabashije gukora akazi mu Rwanda akaba yajya gukora no mu karere k'ibiyaga bigari, akaba yajya n'iburayi no muri Amerika, abana tukabasohora bakagenda bakareba isi rega abanyarwanda twarazengurutse ubu ngubu. Ku rundi ruhande dufite undi mushinga w'amajyambere y'icyaro, kandi uzashingira ku banyarwanda bari hanze. Ni ukuvuga gufasha abari hanze, aba bashakanye n'abazungu, aba banyarwanda baba hanze, aba bafite ubushobozi, kubafungurira amarembo bakagaruka mu gihugu cyacu bakajya mu murenge, amajyambere agashingira ku murenge, abakomoka mu murenge umwe bakagira icyumweru kimwe mu mwaka nibura, baza mu murenge wabo bakareba imishinga izaba ihari. Mu by'ukuri dufite igitekerezo, kuko hari porogaramu twise ngo Mille Collines Mille Projets, ku buryo nka buri murenge waba ufite nk'imishinga
igihumbi.
Yego, nka buri murenge ukaba ufite nk'imishinga itatu ishobora guha akazi nk'abasore nk'urubyiruko nk'ibihumbi 4-5. Noneho tukayishakira finansoma, kuko nicyo kibazo, tugashaka uko iyo mishinga yahabwa amafaranga, twitabaje mbere na mbere abanyarwanda baba hanze, kandi ni ibintu bishoboka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga turaganira na Padiri Thomas Nahimana. Nanjye ni Thomas, ariko murebe wambaye cravate niwe Thomas Nahimana. Nuko kuri telefone dufite Eliezer.
Karami.
Akabazo kagufiya.
Akabazo kagufi nk'uko bivuze, nanjye ni kwize Eliezer ndani gisha mu kabe ka Rwindo hano mu Rwanda. Kibazo nashaka kubaza nyakubahwa Padiri, kugeza magingo ya ngaya twebwe nk'uko tubona nk'uko yaravuze ku rubyiruko, ndetse turabona ibintu bimeze neza, kandi tukabona n'ubuyobozi buriho tubyishimiye. Uretse ko twahanaguza dutegereje uwo nyakubahwa Padiri Thomas, ariko tukaba tumwikije kuguma ngo ntabwo aje muri Kigali. Imbogamizi zo nabanje kuzumva, ariko nashaka kugira ngo yibuze numve ibintu bishyashya ashobora kuba kuza kuba yakongeraho, kugira ngo dukomeze tugire ubuyobozi bwiza kugeza magingo.
Urakoze cyane.
Yego. Ikintu ntari navuze kuri biriya by'urubyiruko, cya mbere twakunze kuvuga ngo ishyaka ryacu ni rya nouvelle generation. Ni ukuvuga mu by'ukuri,
ni ukuvuga mbese ishyaka ry'abajyambere.
Rwose porogaramu zacu z'ingenzi ni zireba gusubiza icyizere urubyiruko, kugira ngo rugire ejo hazaza heza, tugaheraho ibintu bigeze. Noneho rero aravuga ati ibintu bimeze neza, ubwo we ari muri abo bameze neza, ariko twebwe amakuru dufite nuko chômage, urubyiruko rudafite akazi,
rurangiza kwiga amashuri rukayarangiza ntacyo rufite, ababyeyi baragurishije n'udusambu twabatunga, ni benshi cyane barahari barategereje babuze icyo, nta mushinga bashobora bafite, ntabwo bashobora kwihangira imirimo badabahereye ku busa. Niba uyu muvandimwe Eliazar ubaza we nta kibazo afite, arunguruka iruhande rwe, twe tuzi ko hari abandi benshi kandi bategereje ko bafashwa. Nibo rero tuvuga ababonye ibisubizo nta kibazo bajye imbere, ariko hari benshi bagifite ikibazo. Ubwo ntitwerewe tujya mu bindi bibazo, kuko n'ivangura ryacyari mu Rwanda ni kimwe mu byo abantu bagomba kurwanya gikomeye.
Ivangura rishingiye ku
kirishi, kera twagize ibibazo bikomeye by'ivangura rishingiye ku moko no rishingiye no kuturere nironda karere. Muri iki gihe umuntu namubaza nawe ntunguru kurebe mu Rwanda ibyo bibazo byarashize burundu, cyane cyane ivangura rishingiye ku bwoko ntago ntenya kubivuga. Noneho umuntu akavuga ati habana bose b'abanyarwanda amahirwa ngana, haba mu mashuri, haba mu kubona imirimo, habana bose b'u Rwanda amahirwa ngana, nibwo tuzaba duhagaritse za ntambara zihora zigarukirana mu Rwanda ryasubiranamo. Iyo ngingo yitwa ngo habana bose b'abanyarwanda amahirwa ngana, ngira ngo niyo ntero ya kampanye tuzakoresha, kuko tubona ari cyo kibazo kiri mu Rwanda gikomeye kurusha n'ibindi.
Uvuze ku kabazo ka moko, abanyarwanda ubu ngubu batinya kuvuga ubwoko bwabo, waba uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa.
Kandi uvuze ko bayatinya mu Rwanda ntibikibaho, ndinshika mu Rwanda zinzongera kubivuga kuko nta moko bavuga,
ariko ubu ntavuga cyo mu Rwanda.
Yewe sinirwa mbivuga, Batomu Ndahiro barabyiyandikira. Amoko y'u Rwanda nayo baho bamenyeye ko ndu mutu, kandi ntawo byanditse mu irangamuntu ntawo bivuga, ariko uzambarize Tom Ndahira zabikubwira. Ariko ikibazo si icyo, ikibazo ni ukwikubira kw'abanyarwanda. Hari abantu bashaka kwikubira ibintu bakagira icyo bashingiraho, ibyo twarabibonye ariko no mu kinyarwanda no mu Rwanda. Uzabirebe muri serivisi zimwe na zimwe nk'uko byariho kera, ivangura ni ikintu kibi cyane. Yufashe ingabo, yufashe kubona akazi, yufashe mu mashuri, ugashingira ku bwoko cyane, uburi gusenya igihugu, kandi twabonye aho byatugejeje. Umuganda twifuza gutanga twebwe rwose icyo kintu kibashije kurwanywa, abantu bakaganira. Niyo mpamvu twavuze ko na demokarasi ubwayo tuyifiteho igitekerezo, kuko twavuze ko twakora demokarasi tugasaba abanyarwanda tukabiganiraho, yitwa demokarasi y'impanga. Ni ukuvuga gufasha cyane cyane abahutu n'abatutsi bagafatanya mu nzego zifata ibyemezo, bakaba bari kumwe. Ndetse twaje dukora ibintu bimeze nk'amaduo, bakaba bari kumwe kugira ngo hatazongera kumva umuntu ubangamirwa muri kiriya gihugu ngo acyumve akibemo yitwa umunyamahanga cyangwa yitwa igipinga cyangwa yitwa inyangarwanda. Icyo nicyo kibazo gikomeye kurusha ibindi, babihakana batabihakana, gishobora gutuma u Rwanda rujya mbere cyangwa rugasubira inyuma rugasenyuka, nk'uko twabibonye. Twe rero turashaka gutanga umuganda mu kugikuraho.
Ariko se padiri, aho ngaho rwose ntabwo nsinda ngo nemere. Gutinya kuvuga ubwoko nawe ukabihirikira abandi ngo babikuvugire, ni ukubera iki? Ni ukuvuga ko hari ikibazo. Reka dusubire inyuma gatoya, kuko uvuze nuko nanone ubu ngubu hari ukwikanyiza gushingiye ku bwoko. Ku butegetsi bwa Byarimana nakuriyemo, nabonye ko abahutu nibo bari bafite ibintu byinshi, abatutsi bari bake cyane. Ugasanga nk'umwe wa ministre 21, 20 n'abahutu, umwe n'umututsi. Ibyo byarabaye mu gisirikari, abofisiye benshi abahutu, ugasanga nka 2-3 n'abatutsi. Mu bakoloneli bo bari bafite umukoronel full buzuye, utudashyizemo abariyotu no koronel, hari harimo umututsi umwe rukumbi, abandi sinzi umubare wabo bari benshi cyane, barengaga 40. None ubu ngubu nabwo urashaka kuvuga yuko abatutsi ari bo bari mu nzego z'abajenero, bari mu nzego za diplomasi, bari mu nzego z'ubucuruzi, abahutu bakaba ari bo bakeya?
Uramwe ngo ndatinya kuvuga iby'amoko, ntabyo ntinya kuvuga, ndaho cyane cyane kuvuga ibibazo. Ni ukuvuga twebwe uziko mu ishyaka ryacu twita abatari pfana, ni ukuvuga ko si abantu bahuragura ibigambo gutyo gusa, ariko n'abatatinya kuvuga ukuri kwakiza. Ko mu Rwanda hari inzego zubakiye, njye numvise bibanze ku gisirikare gusa, ariko bari cyo tuguma kuko hari impamvu.
Sinayivuze. N'ubucuruzi nabuvuze.
Oya,
mbaza gusa.
Ndagushima uko watangire ku gisirikare, kuko buri gisirikare muri Afurika cyane cyane mu bihugu by'iwacu twabonye ko cyagize amateka akomeye mu byerekeye kuyobora ibihugu. Ubu rero ntacyo nshaka kubivugaho rwose, nawe wandungurukira igisirikare cyo wacu, cyane cyane mu nzego zifata ibyemezo, no kuvuga uziko mu gisirikare gikora ni ordre obéissance, abayobozi nibo bingenze. Bura rero imwe muri reforme
ordre obéissance no kuvuga itegeko
kumvira
undi akaryubahiriza
undi akaryumvira. Bura rero mu nzego z'igisirikare naho hakeneye ivugururwa ku buryo abanyarwanda bose bibona mu nzego za polisi no mu nzego z'igisirikare, kuko niba inzego zicunga umutekano w'abaturage arizo zisubira inyuma zikabatera ubwoba cyangwa zikabarasa ku manywa y'ihangu, harimo ikibazo gikomeye. Icyo ntawe utakibona si ngiye ukivuze. Nubwo mu Rwanda nyine badatinya kuvuga ibibazo nabyo, kandi impamvu batinya birumvikana, n'icyakintu nawe zimvuga cyitera ubwoba rigomba kuvaho. leta itera abaturage ubwo bikabuza kuvuga ariko icyo byo bibazo biriho ninde utabibona utabibona yabatari umunyarwanda akaba ariyo mpamvu rero numva dukwiye gutobora tukabivuga ngiyewe nsezeranyije abanyarwanda ikintu kimwe kandi nakibasezeranije nagera ningira amarwe kugerayo ntabwo nzigera mbeshya umukuru w'igihugu nzamubwiza ukuri mbona kubaka kandi ibi bikosowe bizagenda neza igihe wowe ugifite ubutegetsi nubu tabufite nanjye nabo buhawe nge nzabikosora ariko naho bikosoye nagushima
kandi nakwiye na opposition icyo bivuga ubusanzwe
nicyo bivuga we
ntabwo ari ugusenya no gufasha abandi gukosora ibitameze neza igihe bafite ubutegetsi
hashobora kubaho opposition itari responsable ishaka gusenya bibaho bishobora kubaho ariko twese iyo turimo twa turi muri opposition yubaka itanga proposition z'ibyakorwa
ibitekerezo byubaka
ibitekerezo byubaka niyo mpamvu ningera yo ngiyewe ntabwo nzatigende kuba ngo ibintu bigenda ntibigenda abanyarwanda bandusha kumenya ibibaremereye bandusha kumenya ibibagoye barabizi twese turabizi nibyo bakeneye twebwe tuzaba icyo tuzavuga gusa no gutanga ibyo bitekerezo byubaka tuvuga tuti mu burezi ibi bikozwe gutya ikibazo cy'akarengane ikibazo cy'ivangura ikibazo cyo gutera imbere cyaba kigiye byatumana kurushaho mu byerekeye ubukungu mu byerekeye imibereho myiza y'abaturage mu byerekeye umutekano twebwe ni proposition tuzatanga gusa ibitekerezo byubaka
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumire nkuko dukunze kubimenya tumaze kubimenyera ubundi ni umutumirwa mu kinyarwanda ni Padiri Thomas Nahimana umunyamabanga mukuru ni ukuvuga mbese umukuru w'ishyaka ishema ry'u Rwanda rikorera hanze y'u Rwanda turi kumwe hano muri studio i Washington DC kuri telefone dufite David we
hello
akabazo kawe kagufiya
akabazo mfite nuko ndabanza kumukuruza kwanza
arakumva
urakoze David kobera cyane
ikibazo mfite ni uko natwe basore twarakandamijwe cyane ku kibazo cy'imyubakire ariko nkaba ndi kuvuga ngo abayagiye icyo kibazo akagisubaho
komeza
ndavuga ati perezida w'igihugu agakuraho ikibazo cyo kuvuga ngo abasore ntabwo bakwiye kubaka atavuga ati bakwiye
Niko David we ko telefone yawe ivuga nabi wagira ku ruhande gato tukareba ni tukumva neza niba noneho tukumva ntabwo twakumvaga neza byacikagurikaga
uvuga ati
yego
adufashije akagerayo wenda nuko mu minsi yashize urumva ukuntu yagiyeyo bakamuhagarikira ku kibuga cy'indege ibyo bitongeye kuba akagenda akadukiza tukabona ukuntu twubaka nkatwe basore byaba bidufashije cyane
David urakoze
namwe murakoze cyane
urakoze David kuvuga icyo kibazo kibangamiye abasore cyerekeye kubaka ngira ngo nokubaka amazu ushaka kuvuga
ningo bakabyara
bakamukabyara mukororoka umuryango ni kibazo cy'umuryango cyo ngicyo gikomeye cyo gushyigikira umuryango nokuri David icyo ni kibazo ki nuko turi mu kiganiro kigufi nari kukubwira igitekerezo mfite cyane ku muryango nuko umuryango wafashwa kuko
umubwira mwije mu magambo bacye cyane
umuryango ga burya n'iryo shingiro ry'igihugu izi politike zisenye ingo zigasubiranya mwabagabo n'abagore abana bakabimfubye bafite ababyeyi izi politike ni mbi cyane n'ukuri muri mu ndangagaciro dufite imbere umuryango ni ingenzi niyo mpamvu rero muri uko gufasha urubyiruko nyine urubyiruko se warufasha kubaka ute no kurufasha cyane urufasha mu kwiga neza udashoboye kwiga amashuri maremare agahabwa umwuga bakagira ikintu binjiza bakagira agafaranga bashyira mu mufuka bagahabwa politiki ituma bashobora kubaka ibyo tuzabiganiraho igihe tuzaba tuvuga ibyerekeye programu yo gufasha abanyarwanda kubaka mu migi iciriritse kugira ngo begerane ibikorwa remezo bibagereho bareke kuba ku misozi itagerwaho n'amashanyarazi itagerwaho n'amazi ariko mu byo urubyiruko nicyo kintu tuzaba dushyize imbere kugira ngo tubafashe babe bakwiteza imbere umusore wabashe kwiyubakira akazu umusore ufite ako yinjiza buri kwezi ashobora kuba ku rugo akabyara abana akabarera neza ariko cyane cyane ukamuha umutekano kandi akishyira akizana yatangiza umushinga ntuwuhombye ngo uhore umwaka amafaranga utamuhaye uburyo bwo kuyageraho rwose David ndakumva kandi ufite benshi mu bisangenzi kuri icyo kibazo kiriho ngegano n'umupadiri muri paruwasi nabanye n'urubyiruko nkawe nabonye uko bahangayitse nabonye uko babaho akaba nayo mpamvu politike turi gukora rwose yakuba ku muryango ariko yitaye by'umwihariko ku rubyiruko kugira ngo mugire ejo hazaza.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Samuel. Samuel. Samuel we.
Oui.
Akabazo kawe. Yego akabazo kawe.
Yego me je nagomba mere nk'umubaza uyo munyakubahwa. Imbokyo usamumbaro ko ibikigano ndagifatiye hagati nabonye ariko ngo tongo Padri Thomas sinzi kari Padri uwo twita AB mu Gifaransa.
Nibyo rwose.
Bo nagoma ndamubaze kubera ko tuzi abapatiri byagenze gute mbega baremere guca muri politiki hamwe cya kabiri kubera ko tumenyereye bavuga imvugo yohera mbega by'ukuri aremanga ko amaze gushika yobikora ibyo yemera ko namwumvirije numva afise vision nziza kuri twebwe abajene nicyo kibazo.
Ye urakoze Samuel. Kandi tubusubize.
Icya padiri muri politiki nicyo twatangiriyeho. Ngewe nabaye umupadiri mu Rwanda, nkora akazi k'ubupadiri, nkora umurimo w'ubupadiri imyaka 6, nkora mu Bufaransa. Ariko nkaba umuntu ukunda gukurikirana iby'igihugu, nkababazwa numva ko gusenga ni byiza. Ariko abantu basenga bafite namahoro. Yego no mu ntambara abantu barasenga, ariko abantu basenga bakumvirwa bakaryoherwa. Ari uko bafite n'igihugu kirimo amahoro kitari mu ivangura kitari mu iterabwoba. Niyo mpamvu ngo rero niyemeje kuba mpagaritse gukora muri paruwasi noneho mpitamo kujya muri politiki ku mugaragaro atari rwihishwa mfatanya n'abandi dushinga umutwe wa politiki kugira ngo ibyo bitekerezo uri kuvuga nawe ko ari byiza tube twabasha kugira ububasha bwo kubishyira mu bikorwa mu gihe abaturage bazaba duhaye ubwo bubasha. Ndavuga abaturage kuko twebwe inzira twahisemo ni inzira y'amahoro, no kuvuga inzira yo kuganira n'abandi tukajya mu matora abaturage batugira ikizere tukabikora. Nuko rero ndumupadiri ndubishidikanyeho icyakora usabye penitensia nakubwira nti oya ndi muri politiki umwe ngo ngushingire nagutahira ubukwe nabamzihoreye igenge muri politiki ariko ndumupadiri kandi wuzuye kandi ndacyariwe.
Nigiye washaka wasubira mu mirimo y'ubupadiri?
Nigiye nashaka nasaba kiriziya kwinsubiza mu mirimo y'ubupadiri kuko cyo kugeza ubu sinirukanwe sinasezeye ndimo mbese ndacyari umupadiri
wuzuye. Wahagaritswe by'agateganyo?
Nahagaze by'agateganyo. Uhagarikwa by'agateganyo ni ukuvuga ntabwo ndi gusomera abakristo mu misa kuko sinajya mva muri mitingi ya politiki ngo noneho mbabwire ngo nimuze tujye no mu misa abari ngiye bivuga niko bigenda. Ubundi ntibibujijwe ntago ntago ari incompatible.
Ni kuvuga mbese ntabwo bihabanye.
Ntabwo bihabanye, ni nayo mpamvu nyine kugeza n'ubu na papa wiro muretse ko ngiye ntari papa ari n'umukuru w'igihugu. Ni kuvuga nta tegeko muri droit canon ribuza umupadiri gukora politiki.
Ariko droit canon n'amategeko ya Kiliziya Gatolika
ntari hari rwose. Ndetse banavuga ko ntubishaka aho ugasaba namusenyera uruhushya. Mbo ntituri biba tubitindaho ibyo ngiye byo bishaka kuvuga gusa nuko banze ko muri discipline ubundi byabagaho muza abapadiri babaye abadepitari n'abapadiri mu Bufaransa n'ahandi. Ariko uko Kiliziya yagiye itera imbere yaravugaga ati reka turake kubifatanya bidatera urujijo mu bantu.
Uvuze mu Bufaransa hari n'abakardinali babaye ba ministri w'intebe Cardinal de Richelieu, Cardinal Mazarin. Ibintu nk'ibyo
ntabwo ari ibintu mbese bihabanye. Ni ibintu bishoboka ariko nyine muri discipline ubu ngubu no kwirinda gutera urujijo nta kindi. Ni ukuvuga ko si icyaha mu by'ukuri umupadiri ukoze icyaha politiki ntabwo ari icyaha. Noneho rero ati ibyo avuga kuko yabikora ni ukuri kose
ariko yagizemo akantu ngo muvuga ibyo mutembera nimba nakurikiye neza.
Oya, yavuze ko ari byiza cyane abona bisa naho byaba amareshya mugeni wenda tutazabishyira mu bikorwa. Uko njye mbibona ibyo tuvuga ni ibintu bishoboka cyane. Nta nubwo tuvuga byinshi mu by'ukuri kuko tugaruka ku bintu. Niba nkubwiye ko iterabwoba ryavaho nzahuri turuka iterabwoba ariko mushobora kurikuraho, niba nkubwira nti kuvangura ubwoko leta ishobora kubirwanya bikavaho, ni ibintu rwose bishoboka cyane. Ako karengane kuko kugira ngo leta yagombye kurenganura abantu ari irenganya abaturage ni ibintu byavaho. Noneho bira bikorwa by'amajyambere ntabwo nabikora ku giti cyanjye ku mafaranga nkuye mu mufuka wanjye nta nayo nigirira, ariko mfatanyije n'abaturage tugafatanya n'ubushobozi igihugu gishobora kugira rwose twakora byinshi bishoboka ku buryo mu myaka naba mpawe yo kuyobora nakora ibyo nshoboye hanyuma kandi byinshi hanyuma n'abazansimbura n'abazakurikiraho nabo bakagerageza.
Kuri telefone dufite na Gilbert. Gilbert we.
Yego Thomas Kamirindi.
Akabazo kawe kagufi.
Yego hama mundamukirize mitumire.
Yego arakumva.
Yego abantu kuri najya ndamushimire kandi ngira ko mbaza nanzira.
Yego
ko byashyitse mu minsi yaje tukumva yuko agira byo mu Rwanda ariko akawitewe kuri mu buryo bwa kibuga cy'indege I Kanombe yoba byaturutse kuki cyane se ko yatashe muri atage bunga umutekano umva batwaza bamwemera yuko abyamamaza akazoyobora u Rwanda nubwo ibyo mu Rwanda bisa n'ibyo hama hagiye akomeza ikindi kibazo
kagufi yakagire kagufi
karereye agati y'urundi n'u Rwanda ne kubuje cyo yozo mukuru w'igihugu kandi twubaha ni giki yozo kora kugira ngo abarundi n'abanyarwanda bongere kunwana basangire akabitse na gahini
ye oya jiribe hindiraho ngaho duhe n'umwanya n'abandi urakoze
urakoze cyane jiribe ari kuri kira kibazo cyambere ubajije rero uti ko washatse kujya mu Rwanda bakakubuza aho ntibazakubuza no kwiyamamariza kuyobora u Rwanda nta tegeko rya riri hari ritubuza habayeho icyemezo nakwita icyemezo gisa n'urugomo nta muntu ubuza umwe n'igihugu gusubira mu gihugu cye atahungabanya umutekano nta tegeko rwose rimubuza ni nayo mpamvu perezida wa Repubulika ubwo yabyivugiye ati simbona ukuntu babuza umwe n'igihugu gusubira mu gihugu cye nawe arabyemera ko ari igikorwa cy'urugomo ubwo nkaba nizeye ko icyo gikorwa cy'urugomo rero kitazongera kubaho ku buryo ku itariki ya 23 tuzashyuza kwa mbere ejo bundi tuzasubira mu gihugu cyacu ibyo rero akaba ari nabyo ntekereza ko tuzakora ibishoboka byose amategeko asaba kugira ngo tubashe kwandikisha ishyaka no kwiyamamaza ibindi jiribe tuzabiganiranye muzabimbaza nyuma ariko nibwo bushake dufite kandi turabona bishoboka ku kibazo cyiza ubajije hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni ishyano jiribe ni ishyano kuba u Burundi muri iki gihe butumvikana n'u Rwanda ni ingaruka ziragaragara ingaruka z'inzara kuko turi abantu bavuga ururimi rumwe turi abantu bafite amateka amwe turi abantu basanzwe bahahirana ndarira nkababara kubera icyo kibazo cyo ko abarundi bashobora gusubirana mu Rwanda ni ibihugu bibiri sinzi uko nabivuga bifatanye ni ibihugu bibiri bifite amateka amwe bivuga ururimi rumwe niko tubibona twebwe rero dufite amoko amwe dufite ibibazo bimwe twashobora no kugira ibisubizo bimwe mu byukuri ibisubizo nyabyo bikora mu Rwanda byakora no mu Burundi niyo mpamvu
nibyo
mu Burundi bishobora gukora mu Rwanda nkuko twa twishimiye mu minsi ishize ko mwari muri gutera nk'imbere muri demokarasi ubu hari utubazo abantu baganiraho tugakemuka ariko nkeka ko mu minsi iri imbere twebwe turamutse tuhaba amahirwe yo kugera ku buyobozi twakora imishyikirano idasanzwe rwose n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibiduteranya bikeya n'ibikeya cyane biveho bira bihugu byongere bihahirane abanyarwanda babane njyewe rero tuvugana iwacu ni mu Bugarama ni hafi ya Rugombo mfite mushiki wa data wagiye ari umukobwa ajya gushaka hakurigiye iwanyu
ubwo ni ukuvuga Nyagosenge
Masenge ashatse aho ngaho n'umurundi kazi uyitabye Imana ariko n'abantu tubahana dushyingirana duhahirana
urabyumva ubwo ni ukuvuga ko ufite ababyara b'abarundi
mfite ababyara b'abarundi iyo ngeze I Burundi bari iwacu mu yandi magambo ubwo urumva ngize mahirwe rero kugera ku buyobozi u Burundi muzaba mwisanga mu Rwanda kandi zasaba abanyarwanda kwisanga I Burundi nuko bemeze jiribe politiki nawe izabishingiye
Padri kuri iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi hari igihe tujye tuganira n'abanyagihugu abenegihugu kuwa gatandatu bakisanzura bakavuga ibitekerezo byabo hari nk'umwe cyangwa babiri bigeze kuvuga yuko mu byukuri bo babona n'abanyagihugu basanzwe babona ikiriya kibazo ari ikibazo hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi gusa Perezida Kagame na President Nkurunziza uhura bitekerezo hiki
nirinda kubivuga n'iyo kubera ko icyemezo kifatwa abantu bakabuza kujya mu gihugu nyine kiramanuka kikagera kure ariko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo bafitanye nk'abantu nta kibazo bafitanye nk'abaturage niyo mpamvu tuvuga ko ari ikibazo cyo mu rwego rwa politiki wenda kirenze perezida wa Repubulika wonyine sinagishyira kuba perezida wa Repubulika wonyine ni ikibazo cy'inyungu za politiki zavanwaho cyavanwaho n'ikindi cyemezo cya politiki icyo rwose ngewe natowe none ejo ngatangira imirimo amahane no gushyamirana hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu rugero byanturukaho byaba byarangiye rwose
Ijwi ry'America mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Padiri Nahimana Toma umuyobozi w'ishyaka ishema ry'u Rwanda rikorera hanze kuri telefone dufite bucumi we
Hello
nawe uvuga akabazo kawe kagufiya
ego ariko mumbabarire niyo nabazi ikibazo cy'abandi bazababajije kuko ijwi rya Amerika I Burundi ntitugomba neza ikivuga
uri mu kihe gice cy'u Burundi
I Burundi ego
ndaza kubigeza ku bankuriye hanyuma bakirebe icyo kibazo
ego mwa mudufashije yo na nuko nabizize kuri Facebook nabakubaza yuko uwo mutumire mwatumiye Tumvise yuko agomba kuba umukandida mu biyamamariza gutwara Rwanda. Ni umupatiri koko, je nashaka kubimenya mu mvuzo kuri kwa umupatiri n'icyo kibazo nari mfite.
Yewe yabishubije ahubwo uze kongera wumve iki kiganiro kiraza gusubiraho cyangwa se kizasubireho ejo, noneho uzagitega amatwi wumve. Urakoze cyane.
No umupadiri ndu umupadiri ndabigusubiriramo ubucumi we ndu umupadiri uze kubisubiramo kuko urabyumva niko bimeze.
Ye hanyuma duhamagare Jean-Marie. Jean-Marie.
Yes.
Akabazo kawe.
Eh akabazo kanje icyambere nagomba manze namushimire Padiri Thomas kandi bikaba binshimishije ko numva ogira ngo dusana baba ahantu hamwe turahahirana amuze ko mu rugomba hazi ubwo nagende mu Nyarugombo no mu Rwanda mu Bugarama ni mu rugo ubwo rero ikibazo nagomba mbaze
ariko rero uri muri Malawi ubu ngubu Jean-Marie
aho iwacu mu rugombo by'abasirikare biwacu bashatse gushamirana nabo mu gihugu nyine kibanyi kandi wewe nkuko abizi arabizi yuko aho iwacu ibintu by'urudandaza tubihanahana kandi ubuzima akaba ariho bugende turahana ibidandaza none nk'ubaramutse yagiye ku butegetsi nko ku ibyo bibazo abantu baba banyi bagera igihe bashwana bakagomba no gukozanya ko nko kuri we aramutse arongoye igihugu abona ikibazo adogikemura gute.
Jean-Marie nacyo ariko yari yagishubije ahari yabisubiramo kugira ngo nawe noneho wiyumvire kandi nyine Padiri Nahima uyu Jean-Marie ari muri Malawi babimbwiye nabyumvise abadufasha ngaho musubize.
Jean-Marie twari twakiganiriyeho rwose twebwe mu rugero byaduturukaho ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntigikwiye kubaho ahubwo utumye mboneraho umwanya wo gusaba na leta iyobowe na Perezida Paul Kagame ko rwose kira kibazo bagihagurukira nabo mu gihe bakiri ku butegetsi bakaganira na leta y'u Burundi ibibazo biri hagati y'ibihugu byacu byombi bigashira bigakemuka abavandimwe bagakomeza bagahahirana naho kuri twebwe nitugera ku butegetsi Jean-Marie ushatse wagira icyizere ko rwose ibyo hazabaho imishyikirano idasanzwe niko navuga ariko ntabwo ari ibibazo bikomeye byavaho abavandimwe bagakomeza bagahahirana bibihugu byombi.
Dufite Daniel kuri telefone. Daniel we akabazo kawe ukagire kagufi. Daniel yego vuga turakumva. Yeah Daniel urakoze reka hita gusubiza.
Daniel we amatora ni competition, amatora ni irushanwa. Twebwe rero turareba tugasanga rwose mu gihe haba amatora afunguye amatora yigenga rwose twabona intsinzi. Nyakubahwa uvuze Perezida Paul Kagame amaze imyaka hafi 22 ku butegetsi ari vice perezida cyangwa perezida wa Repubulika afite ibyo yakoze uko ashoboye. Twebwe tuvuga ko yarageze igihe cyo kuba yaruhuka abandi bagakomeza kugira ngo demokarasi ijye mbere. Twebwe rero tuzi ko nkurikije uko twiteguye nkurikije ibyifuzo by'abanyarwanda nkabona nuko dutegura kubasobanurira neza umushinga dufite wabagirira kamaro nge ntabwo nshidikanya ko bazadutora rwose.
Feston nawe turafite Feston. Feston yego akabazo kawe.
Akabazo kajyanye n'uwenda n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije igihugu nagira ngo mubaze kuri we nk'ikintu azabukoraho akandi ka kabiri nakabazo kajyanye wenda n'umuntu ugura n'ubufaransa ese abona kuri we ari ikibazo asa kugira ngo umwana ugaruke wongere ube mwiza. Murakoze.
Ye urakoze Feston.
Ikibazo cya kabiri cyerekeye ubufaransa sincyumvise neza
ubwo wakora iki kugira ngo umubano wongere umere neza?
Yego
uramutse ubonye ubutegetsi.
Yego ku kibazo cyerekeye ubushomeri Feston ni ikibazo gikomeye koko. Ni ikibazo kijyana nanone n'ubukene bw'igihugu cyangwa se ubushobozi bwacyo ariko kikajyana nanone na politike nyine igamije gufasha rubanda. Twebwe icyo tuzakora nigeze kukivuga muri makeya muri gahunda yitwa Mille Collines Mille Projets, imisozi igihumbi imishinga igihumbi. Aho twakora iyo mishinga kandi tukayishakira abaterankunga imishinga irema akazi igaha cyane cyane urubyiruko rwinshi akazi imibare tuzayivuga mu minsi iri imbere ariko mu byukuri twaratekereje ko hari icyo twabikoraho kandi gikomeye naho kubyerekeye bijyanye na byandi twaze tuvuga byo kwigisha urubyiruko kugira ngo rwigishwe imyuga noneho n'abatabashije gukora mu Rwanda tubohereze gukora tubafashe kujya gukora mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika n'iburayi n'ahandi ibyo byose ni politike y'igihugu yabikora twe rero dufite vision kuri icyo kintu dufite uko twafasha abene igihugu kugira ngo ibyo by'ubushomeri bigabanuke mu byukuri n'icyo kibazo cy'ingenzi burya leta ibishinzwe iyo leta iriho abantu bakicwa n'ubushomeri bakicwa n'inzara nkuko iri kubica muri iki gihe haba ari ikibazo gikomeye tuzahangana nacyo tuzarwana nacyo dufatanyije n'abanyarwanda tuzabona ibisubizo bitari bike kubyerekeye umubano n'ubufaransa ntekereza ko ari nge uhagaze neza ku buryo umubano hagati y'igihugu cy'ubufaransa ariko umubano ushingiye ku bwubahane bw'ibihugu atari umubano ushingiye ku makimbirane n'agasuzuguro umubano ushingiye ku bwubahane bw'ibihugu byombi ntekereza ko n'ubu ndi muri position yatuma ibyo bintu nabikora neza kuko ndo umufaransa nzi uko ubufaransa bubaye hunza abategetsi b'ubufaransa nabo ntabwo bifuza mu byukuri Burundi amahane n'u Rwanda nabo bifuza ko babana neza tuvuga ururimi rwabo bararutwigishe mu mashuri bafite uko bafashije n'igihugu cyacu ibyo leta itumvikanaho na leta y'ubufaransa ni ibintu byaganirwaho abantu bakabona ibisubizo erega kubwire muvandimwe ntabwo dukwiye kwemera gukomeza kuba imbohe z'amateka aguye icyo dushyize imbere ubu ngubu ni ukurebejo hazaza cyane cyane h'urubyiruko rwacu naho guhora mu ntambara zashize z'ibihe byashize by'abantu bapfuye gutwara abatakaje n'abacu ariko bikikwiye kudushishikaza ni ukutaba imbohe z'amateka urakoze Festo
Padiri hari akantu uvuze njye ku giti cyanjye nkunda kubaza abanyapolitiki muvuga ko u Rwanda rukennye no mu Burundi abarundi bakavuga ngo u Burundi burakennye nyamara byaragaragaye yuko abanyafurika bice hejuru ya za zahabu za diama za peteroli n'ubundi bukungu bukomeye cyane za nickel ubu ngo Burundi bavuga yuko ari ubwa kabiri ku isi bufite nickel muremera ko kw'ibihugu byanyu bikennye
bibayeho gikene ariko nko kubivuga kandi uravuga igitekerezo cyiza Thomas Kamirindi ntabwo n'ubundi asobanukirwa impamvu wambuka umupaka wagera muri Kongo ugasanga bicaye kuri zahabu wakwambuka umupaka w'Igoma cyangwa w'Ibukavu washika ku Rwanda ugasanga nta gihari ngembona abavumbuye ubwo bukungu buri munsi y'ubutaka baritaye ku gihugu nka Kongo gusa ibyacu ntibabyiteho cyane ariko mpamye ko ubwo bukungu nabwo barebye neza bwaboneka ariko icyo si cyo kibazo gikomeye ikibazo ni imibere kuko hari ibihugu bidafite nizoro n'ubwo bukungu bwo munsi y'ubutaka ariko bubasha kwiyorganiza mu buryo bwa politiki buri muri desert cyangwa burahandi
n'ubutayu
nibyo badafite wabo bakajya kubihaha handi ariko bakubaka uwaduha amahoro gusa uwaduha amahoro mu Rwanda akahabanyarwa abanyarwanda sabanebwe bakishyira bakizana ushaka gukora umushinga akawukora leta aho kugira ngo imubangamire mubere inzitizi ikamufasha wareba ko twatera imbere ubwo rero nange nemera nkawe ko ibihugu byacu bidakennye burya nta gihugu cyo kwisi gikennye wenda gishobora gukena mu mutwe gishobora gukena mu kumenya kwa mikorere myiza ariko ubutwaragenze twabonye uko abandi babayeho twabonye ibi bihugu byateye imbere sugize ngo baturusha byinshi cyane cyo baturusha no gukunda igihugu cyabo barangiza bakabishyira mu buryo bwa politiki kugira ngo babane mu mahoro mu gihugu cyabo ubundi bubaki bizaramba iwacu ntitwubaka ibizaramba niyo mpamvu duhora mu bishya nk'ababaji ibyo abatubanjirije bakoze tukabisenya ngo tugiye kubaka ibyacu nabyo bikatunanira nyabune nta gihugu gikennye kibaho kiramutse gifite ubuyobozi bwiza bushaka kucyubaka no kubaka ibizarama nicyo twifuriza u Rwanda n'u Burundi na Kongo n'ibihugu duturanye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umushyitsi Padiri Thomas Nahimana umuyobozi w'ishyaka ishema ry'u Rwanda rikorera mu mahanga kuri telefone dufite Leonidas we
okay.
Ufite akabazo kimwe ariko
ego naraga sakiri kamasi yabaravuye mu bwato bw'abanyamuri muri politiki
yewe yagishubije urakoze Leonidas we urakoze cyane reka dufate Egide we akabazo kawe
ikibazo cyahise
yego
ubwo gabo nandi padri
vuga neza uvugire neza muri telefone yawe
Nahimana
yego
ubushize yaje mu Rwanda bamuheza ku ntuza kuri transit muri Kenya
komeza
ariko kibazo sinzi ko azashobora kugaruka mu Rwanda igitego bashobora nanjye sinzi ko bazaje kwiyamamaza kabisa
ntabwo uzi niba bazamwemerera
oya ndavuga sinzi we ko kuko azagira igisubaro n'abantu bamubise ko yararwana
maze rero telefone yawe ntabwo ivuga neza sinzi ugomba kubura ahantu hatari rezo nziza ibyo aribyo byose arongera agusubire muri makeya ukuntu azajya mu Rwanda kugira ngo ubyumve neza urakoze mbere yuko Padiri Thomas usubiza reka dufate na Benjamin noneho basubirize rimwe Benjamin ufite akabazo ukagire kagufi
sawa sawa
Yee.
Ndagira mvuge. Umico yine bujumbura abapadiri nta bagore bazana. None ko umva umupadiri yikwiye mu padiri akaja mu bya politiki. Kandi nkabanzi politiki iwacu ni bujumbura yuko ata mukuru w'igihugu ategeza kuba umukuru w'igihugu ata mugore afise. None ko numva wari umupadiri arafise umugore canke politiki yo mu Rwanda yamwemerera kujya muri politiki ata mugore ufise murakoze.
Nekara kwisubiriza
Benjamin ntategeko ribaho ritegeka umukuru w'igihugu cyangwa se undi muyobozi mukuru w'igihugu gushyingirwa nta ribaho gusa twabonye ko mu migenzereze myiza byaba byiza umuntu yubatse afite umufasha bivuga ko byamufasha nda gukora umurimo we neza ubwo rero ntategeko rimbuza kwiyamamaza kubera ko ntashyingiwe hanyuma ni intorwa nkagera kuri iyo mirimo uko tuzabisuzuma neza tuzareba nta nitegeko rimbuza kuba nashaka umugore ndamutse mbishatse igihe kigeze
gusa
uvuga ko ibyo ubupadiri wabihagarika bibaye ngombwa nuko nagusubiza gusa nta kundi ariko ntugire ubwoba ntugire impungenge nta tegeko ribuza umuntu kuba yaba umuyobozi w'igihugu atarashyingiwe adafite umugore
mu yandi magambo ubwo mushubije ko nta mugore ufite
musubije ko ntawe mfite sinashyingiwe n'inshyingirwa nzakubwira
Nuko noneho rero Egide nawe wamubwira muri make ukamusubiriramo ukuzajya mu Rwanda tubyibutse ko uzagerayo nkuko wabivuze tugitangira iki kiganiro uzagerayo kuri 23 uko kwezi hasigaye iminsi 12
ndava hano muri Amerika nkomeza kwitegura n'abagenzi banje tuzajyana Egide rero twebwe dufite icyizere ko tuzajyayo kuko icyemezo cyafashwe cyari icyemezo cy'urugomo na Perezida wa Repubulika yakivuze akigaya avuga ko ntawagombye kubuza umwe n'igihugu kugenda hari inzira nyinshi zo kugenda ariko inziza kurushaho nuko twaba dufite n'ibyangombwa by'u Rwanda kandi turanabifitega kuko na pasiporo yarangiye burya yushatse kugiwanyu wayigenderaho icyatubangamye si ibyangombwa cyatubangamye n'icyemezo cy'urugomo na Perezida wa Repubulika yavuze ko kitagombye kubaho tukaba twizeye ko icyo cyemezo kitubangamira kitubuza uburenganzira bwo gusura mu Rwanda tubyaye kitazongera kubaho nta bindi niyo mpamvu dufite icyizere Egide
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Obed nawe arategereje kuri telefone Obed we
Hello
Akabazo kawe kagire kagufi
Ego ndagerageza dusuriza umutumiho nga
Yarakumva
Ego padiri
Yego
Ego mumbabarire ndi mu Burundi ariko twebwe nk'ugwaruka twamaturiko tugerageza kumviriza no kuraba ibigenda biba mu karere k'ibyaga binini rero jahanini nagomba kubaza iki muravye aho Rwanda rugeze muri kino gihe ndetse n'ibigo byo mu karere ni giki mugaya ku butegetsi bw'u Rwanda cyane ni giki mubona ko hamwe mworamuka musimbuye abategetsi bahari muri kino gihe Imana ibafashijemwo mwoguma mwibuka ko abo bategetsi hari ikintu bakoze ni giki mubashimira hanyuma muzamukoze kuko burya umuntu wese aragira ibyiza n'ibibi
yewe Obed urakoze akabazo kawe yakumvise urakoze reka gusubiza wikigomba mu ijambo padi
yewe muvandimwe Obed kare twigeze kubivugaho ko iyo muri mu opposition ntimwirwa mufata igihe kirekire muvuga ngo ibyiza by'ubutegetsi buriho kuko nyine muba muri mu opposition ariko ntimunaceceka ibyiza mubona kandi bifitiye igihugu akamaro ngewe ikintu cy'ambere nshimira leta iriho ni igitekerezo yari yaratangiranye kitwa ubumwe bw'abanyarwanda kuko nyuma y'iriya ntambara na genocide leta y'u Rwanda yagiyeho yitwa leta y'ubumwe bashyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hakozwe imirimo myinshi iganisha aho ngaho ariko wareba muri rusange na n'inzego za leta zagiye zikora evaluation zagiye zikora zibisuzuma zikavuga ko ubwo bumwe butagerwaho kandi ubumwe nkuko bari bavuze ko ari umusingi ubwo bumwe nibwo bukeneye kubako icyo ndakikubwira ko ngishima ariko akaba ari nacyo mpera aho mvuga ko hari ibitarakozwe bigomba gukorwa kugira ngo ubwo bumwe bubaho nabo bundi byo kubaka imihanda ibyo kubaka amazu ibyo bintu no kubishima ibyakozwe kuko hari abafata amafaranga yo gukora ibyo ngibyo nabe bakayirira kuba hari ibyakozwe turabishima ariko haracyari byinshi byo gukora cyane cyane muri cyo kirekeye umwe bw'abanyarwanda hanyuma hakazi kindi mu gukuraho iterabwoba mu gukuraho akarengane n'ivangura ibyo bintu rwose ukomeza ubyumve nakomeje kubyubakiraho kuko nibyo bituma ibyerekeye ubukungu bishoboka kuko ushobora gukora umushinga nkuko benshi bayikora bakaguhombya wagura tagisi hariya mu mugi wa Kigali wagujije banke mu kandi kanya bakabirukanya batagisi bose kompanyi bazihereye abantu batatu gusa zitwara abantu wakora umushinga wo gucuruza bakagushyiraho imisoro iguhombya nicyo kibaza abanyarwanda bakora business ubu bahura nacyo icyo ngicyo kimisoro ibahombya nk'ibyo byose dufite ukuntu twabyize ibyo kugabanya imisoro no gukuraho ihombya rubanda ibyo kubahiriza imishinga y'abaturage aho gufata za monopole turabivuga ngo cyo
kwikanyiza ibintu bikaje hantu hamwe gusa
leta turayigaya ko ibyerekeye ubukungu ndabivuga ku mugaragaro ibyerekeye ubukungu yabigize ibyo kwikanyiza ikabiha amakompanyi y'abantu bamwe none rubandika biri guhomba bo bamatagisi wabonye ukuntu abantu bakubitwa bacuruza udutaro hari umuntu ejo none numvise avuga ikintu kiza ati ababyeyi bacu Bugande badutungishije gucuruza ku gataro no gucururiza ku muhanda none muri kubigira icyaha mu Rwanda abantu bakaraswa bagakubitwa ababyeyi bakicwa ibyo bintu murumva muri kubaka igihugu igihe igihugu cyacu kitaratera imbere ngo kimere nka Amerika kimere nk'uburayi mwaretse tukabaho uko tureshye tukareka kwiyemera ariko cyane cyane reba ko rubandiriho umva ngo usubize rero muvandimwe Obedi umutima wanjye uratera utera ngo umuturage yariye umuturage yabashije kwivuza umuturage yabashije kubona aho yikinga mu nzu umuturage yabashije kubona uko umwana yiga ibibazo naho biri igihe uzabona politiki iri kureba abaturage ko babaho nabo bakagira ubuzima bwo kubakubita no kubambura utwo bafite no kubambura amasambu yabo no kubabuza guhinga ibyo bashaka kandi inzara iri kubamara ngaho wowe cungiraho ngaho uzancira urubanza ukurikije aho ngaho nimara imyaka 5 nyobora urwanda uzambwa ati umuturage abayeho ate hari kiyongereye naho abakire bo baka imitame n'ikigare nabo nibaje mbere nibarambe barakenewe ariko umuturage abayeho ate rego urwanda si Kigali gusa Kigali ni 10% ry'abaturarwanda abandi baturage mu giturage wacu babayeho bate babayeho nabi inzara irabamaze kandi singe ubivuga jya kuri site ya PNUD urebe uko bari kuvuga abaturage bahunga bajya kubera inzara bajya za Uganda bajya n'ahandi singe uri kubivuga ntabwo dore ko hari abavuga ngo bari gusebya igihugu jya kuri PNUD urebe site yawo urubuga rwawo uko bavuga ngibyo rero muvandimwe Bede icyo nzahindura ikindaje ishinga so gusebya abambanjirije ariko hari nakabazo bazuti abategetse b'u Rwanda ko hari ibyo bakoze bazafatwa batenyuma bazafatwa neza twebwe turashaka guca umuco wo kujya ku butegetsi muhinduye amashitana bababanjirije ntago bizongera kubaho wowe u Rwanda zahabwa icyubahiro cye abakuru b'ibihugu bazahabwa icyubahiro kibakwiye ariko nabandi bategetse bazafashwa mboneyo hakanya ko gusuhuza umwami Kigeli watabarutse muri iyi minsi ubu ngubu umurambo we ukaba waragejejwe mu gihugu mu buryo buteye amakenga butari bukwiye uwabaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngaba nizera ko ubutegetsi bwa guverinoma y'u Rwanda buzakora uko bushoboye umwami Kigeli akubahirizwa nibura bwa nyuma nk'umukuru w'igihugu kandi agashyingurwa neza abamukunda bakamuherekeza twebwe rero tugeze ku butegetsi abariho ku butegetsi ubu ngubu bavuyeho ntabwo tuzabakurikirana byo kubabuza uburyo no kubabuza umutekano bazafatwa neza bazarindirwa umutekano nuko bimeze muvandi ubimenye
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda dushigaje umunota umwe rukumbi ariko kandi kuri telefone hari Chris ugitegereje reka nawe tumuhe ijambo rigufiya Chris we
oui.
Uvuga kantu kagufiya kubera ko tugiye gusoza ikiganiro rwose hasigaye gato
ego nagira mbaze umutumire aha mu karere k'ibiyaga binini bavuga yuko abantu b'abapatiri cyane abantu barongoye bari muri Eglise Catholique ko bivanga mu bya politiki none uyu yavye gukora iby'Imana agiye mu bya politiki
Chris ariko rero yari yabishubije reka abivuga nanone yanzura oya heneraho ngaho igihe cyagiye padi musubize vuba cyane mu ijambo rimwe nk'amasogonda 30
abapadiri bashobora kwivanga mu bya politiki n'abakiri mu butumwa bwabo bwa gipadiri agakora ibya gipadiri akivanga no muri politiki ubundi ntibikwiye ariko ndagira ngo kugira ngo abapadiri sa ubupadiri si prison
si gereza
ubupadiri ntabwo uburetse kuba umwe n'igihugu abapadiri bashishe barajwe ishinga ubwo numvise uvuga urwo rurimi n'ibibazo by'igihugu nabo bagira ijambo niyo mpamvu batora kandi bashobora gutorwa mu vandi bashobora gutorwa gusa bapfa kutavanga imirimo ntabwo rero ngende kwivanga muri politiki nahisemo kuba ibyo nkora ubu ngubu simbivanga rero
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye cyane kandi twiseguye kuba tutashoboye kuha ijambo mwari benshi pe kandi ndabibashimira cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika maze rero naho mukanya mu makuru murakarama.